Halleluja. 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 Niaje sek, nimekam kucheck pasi. Nahitaji advice kutoka kwake kiasi. Nimetry kumcall pia na ngozi yake mteja. Nikaona nijilete at least ni cheki reader.
Ako busy kwa sasa, anafanya anointment. Ndiyo mcheki, lazima ukuwe na appointment.
Ah, is a story, weka kando. Mshotu ni mimi, tulianza nae kitambo.
Oh, you lucky, ndo anaingia mfate. Shalom, na hizo baraka uzipate.
Niaje pasi, manzi sumeni trojo. Kwani niaje, kuna go bro. Pole mtumishi, sija kwa sana kwa cellular. Makesha kibao na mchana tuko seminar. I understand, manze mtumikie ja. Lakini pasi na malizwa na nja. Najua time kai ndio nafa kupea God sefa. Ama naona hapa tu, nafa kusifa. Psalms 127, hapo kwa verse 2. And trust to God, ata come through. Sa zingine ata delay, tu kiasi. Lakini akikam, hatrick yake wani class. Unakumbuka ukianza masamon pale kwa mabati. Saina kucheki kwa range, iyo ndio mabati. My private plane, while Buddha mina do vizi. Suti designer, Mark Jacob Louis V. Na siya tibuda na kuonea. Nilicheki turnover kwa TV nyima billionaire.
Oh, niliona yo report ili umakiplani. Do not store your wealth hapa duniani. According to Matthew 6, 19, I hope mtu wangu unanisikiza. Na pia, I understand your frustration. Umona testimony yangu, lazima pia ni mention.
Okay, Bible aside, leo ntadishi nini? Na maombi zangu kwani stajibi walini. Ama upeleka zako kwanza na zetu wana hold. Buda, nipatia number direct ya God.
Kwanza, jua patience ina go a long way. Niko na meeting na pasta nganga, wacha ni kuombe.
We wacha, yani napata this for less. Kila Sunday, ganji zinabebwa na G4S.
Uniombe aje, na life yangu imekwama. Leo napokea lawama, God damn it Buddha, I swear man. Do not mention the name of the Lord in vain. Yani unataka kuniken sababu uko able. Tusifanya story yetu kama Cain na Abel.
Kwenda uko, fala yada usiteka step. Leta yo alenje, na uniandikie ka check.
Ephesians 4:27, Buddha deduce. Yani mbona uache shaito waku use.
Shut up Buddha, shut up Buddha, shut up. Na usalimia Yesu on your way.